najimsafi.com.
Abana haba, najasa kibaba, penzi letu, mina wewe, makosa yetu, ni kasoro, twasameheana. Yani ni vita, baby yani ni shuruba, si tunapendana. Si tu na pendana.
As you know,
tu na pendana.
Baby, what you wanted? Kichafuka ni ongeshe. Napokuwa nawe biza saki fujo, baby, I feel no stress. Kwa Mungu tuombe uzima, misha zima gari, tumeshibana. Hai wewe, jamani wewe, kuchiti chiti mwezenu sijazo wewe. Usijo kani umiza gatu chaze fea, oh mama,
ele nene. Furaha mikuwa nawe, milele, minawe.
Si tu na pendana.
Si tu na pendana. Tu na pendana. Si tu na pendana.
Five now.